chinomba ne chinsena bulumi muna muli bulumi muze amaziga agavuli olukedde negatirika omubiri ne bukerera amaso mu kiwanga gajula okuvaamu wera omulenga gwenyabo Simo bujine ba uto romansi bulangenda Olozami, ani, ya mponyo kufa Ani, ani, ya mponya makombe
every time for haze, hey, that is your way.